Nakaza moyo wangu kwenye dunia. Maisha ni magumu nakwambia. Natafuta, natafuta, natafuta chini. Maisha kila siku bala. Mtaani wanalia na njaa.
Kasi minyo zimejaa, ni tumbo inasokota. Saizo MP na complain, vile nguwa itamtosa. Siku mobs jaona mboga, yuko dead manya mchoma. Nataka kuwacha yo maisha,
mali vitu wena slow.
Nimeamuka sahi, nilikuwa patia yo ndoto. Nimesaliti ndugu yangu, siku zaliwa na umaskini. Amesahau kura yangu, ilimkalisha yo kiti. Lakini watu sahau, ni kawaida ya binadamu. Jamuri de, jets napita juu ya nyumba yangu. Najua ni taxman yangu, juu ya hato wangu. Wako maskani kwangu, wana kile mungu tabangi. Kuna ugali flani tamu, na tere msa chai rangi. Nileta kutizama na macho,
natembe na imani.
Umaskini na tunyonya,
your story mtaji.
Bank account na read zero, na plan kurudi ocha. Nimechoka, kuweka siri kwa mkoba imetoboka.
Nakaza moyo wangu kwenye dunia. Maisha ni magumu nakwambia. Natafuta, natafuta, natafuta chini. Maisha kila siku bala. Mtaani wanalia na njaa.
Zimezidi, imebidi, wakidi, wa act up, juu sote tuko nidi. Makasisi, wanasiasa, wote wako gridi. Ama fisi, na anasa bado iko leading. Hakuna kamera, hisi movie, hisi TV. Zunguko na madhara, malaria na TB. Niliambiwa siri ya utajiri ni bidii. Daily ngwari na tafuta mbaka CBD. Hii talanta, riziki bado si skini. Tapata kwa mziki bado unitishi. Ukitulia, ukiendelea tu kubonga nitakulia. Niki endelea tu kusonga wenye chuki wamefanya kila siku na kaza mwendo. Wanaonihisi nao wanazidi kusambaza upendo. Lengo langu mwishowe kumake through. Mungu wangu niokoe, bila wewe nitadu. Yeah.
Na kaza moyo wangu kwenye dunia. Maisha ni magumu nakwambia. Natafuta, natafuta, natafuta chini. Maisha kila siku bala. Mtaani wanalia na njaa.
Mada aliniambia funga macho. Na maempi bado
wana yap yap kwa
tini. Siko surprise, ni mwai waona before. IDP wapewe eka 46664.
Lakini msela, yu namba Mandela ya tena.
Coincidence, nangoja jua keso mapema. Kuna mabro na masista wana dose bila dema. Atafanyaje, Kenya power way si dim dream. Niko busy na sing sing, breakfast sing sing. Ni soap opera ya vile mimi naibiwa. Heza ukampo na bagua, mpa Juliani barua. Maisha ngumu, ata kukuangu yu ataga ya indogo.
Kukicha ufisadi, inaniuma sana. Kukicha marisasi geto. Kukicha mapolisi na sisi.
You can't deny that. We need a self-help program. A do-it-yourself philosophy. A do-it-right-now philosophy. It's already too late philosophy. This is what you and I need to get with. And the only way we're going to solve our problem is with a self-help program.